Niger.
The DJ is the Conjure Flow Genesis.
Woman Itakera.
Woman, who is who?
Ite nani ni nani?
Representing the Conjure Laser Gentleman, Renzo Region, Stone Vibe Entertainment, Luke's J, Fire Get Records. Yeah.
Yes,
I could have triggered hip hop with a mundu from the peak of Renzori, the Muchitundu.
Yeah.
Track a bike so come about when you think that you fundu. That jet of Conjure Flow Genesis, so man, our wundu. Munababur in the Casataka, can you mave sandu? Oh, my hip hop Conjure Flow, you think I'm gundu. Got your Kotuku do, you go by your mave sandu. Take a mahole car when you took a kudo locandu. Oh, woman takera. Donya Kurenzori in the Sazeruera. Stolen the tiny sample of Kupaja Wakuera. Dimuzibu nyombira munsozi za mumbere Panda zi rhymes kwe feke rapa sembera Yenze rap holi fefe busi kwe jirabia Pita number one when a rap game The track is the same we need fame Pita Wiseman Yeah, every time kwa tunaitwa superstar Wengine wananita gangster au rapstar Hii ni ngoma kali kutoka hip hop serikali Languruma kama simba dume kali Usilenganishe na wale wa fake rappers Gravity, tuta bigger straight punches Kamenyo, tuta kanyaka center balls Hip hop speedy kama Usain Bolt Gomani, who is who? Nani ni nani? Nani anaweza kupiga ngoma ikavuma? Nani anaweza kupiga ngoma ikaitsana? Mimi Jay, natamani nijulikane Nina amani kwanja hapa tajulikana Nani anaweza kupiga ngoma ikavuma? Nani anaweza kupiga ngoma ikaitsana? Nida DJ, natamani nijulikane Nina amani kwanja hapa tajulikana Nina amani kwanja hapa tajulikana Producer Luke's Jay, piga ngoma tolewane Kafala Nairobi, Dar es Salaam tutawasiliana Rapango, rapingo limlumu, obera mwana That DJ the rap father, hecho nchikana Abdu Mulas, tufo liko jamu miaka Na jate mweno rap games and each tawo Rap sote ziwo matemuli na kawowo
yeah.
Leka fawataba ni tukubengo magobi bie Yevambi mpuli lambu nensolo za kureka woka Tukusondere tukufunire bivato runde Kamenyo, nwachi wale merambu vivere biente Ente ya kupatila ukatima no siru walida dara Wayaka logove zike nerikuleka wala Chofola wanape varopa vano mwana tukwe wala Kubango lifala, atenchi manyi kujigwala Fefe busi, sawa ya kuda musakala Wagamba gravity hakuna manakula gebina Zengamba kukolimira, toli na chojafuna The agenti, wacho ibanya kadodi Nawe Teresa rap zone, kuulile kubit Banga rap zone, zisa nerimu das beat Tujeko shit Wanimoli nerile nziri ya broken ingilisi Ngamba line zike, nitabaniri ya zakayo Gwewa singo kono na hip hop mujuji Waleta chitairo chochiri, eche mbuzi Nole mesaba rap haba tu fabali haba kezi No kubevi jimba ngate vigena na overseas Mbuka abijanjalo, mbu tu foli mbuzi Echi robo zichoja chikere, echiri mumazi Weni fake rubber tutatupa Indian Ocean Toka njiani, nipate my big portion Minta kufanya abortion
yeah.
Nina amani kwanja hapa tajulikana Nani anaweza kupika ngoma ikavuma Nani anaweza kupika ngoma ikaitsana Nida DJ Natamani nijulikane Nina amani kwanja hapa tajulikana Nina amani kwanja hapa tajulikana Producer Luke's J Pika ngoma tuolewane Kapala Nairobi Dar es Salaam tutawasiliana